Kayla.
Them boys.
Zuba, langa nkoroko, tiko mani, foko roko. Peni pata pati mutengo tamango. Azila vutita noti wapeni na toko. Pati wachikondita kumutima kwako. Leta mpasa, pwira tinkareko. Love East ni kushimi kireko. Ni kushimi kireko. Kudara, kweze love ya maritazi. Kudara, I love you like a cup of tea. Love ya kudara, yeve yonzi usi anako ya kudara. Kweze stero ita ya kamwala. Uone kamushe ukavara chitengi. Ningana mini unifesa kingi. Bipi chikondisha tu apachi zankara. Bipi apachi zankara.
Love is story teacher. Love is story teacher wako. Hoko kumbusa vakudala. Chija chikondisha kudala. Love is story teacher wako. Hoko kumbusa vakudala. Chija chikondisha kudala. Wako. Hoko kumbusa vakudala. Chija chikondisha kudala. Love is story teacher.
Kapisha bisha salu onkonke. Na mufawa na monse teze tionse. Wenze mai, neze tiache. Oke mamele olega cheni tiache. Remember how used to dance kato squat. Apo nishina kumanja wanikati. When put that smile on the face mbela laka. Chikalila bay, chijunone masowela ya kutiala beni kumbuse. Kapisha bisha waliandimu salu kapena ita chochisi. Ngani katiache sikinzo sala lionse. Na ita wenzo kunda bika mkuro wale. Mali love history ninga kuivale. No, ni uze pe ninga kuivale. Diwe love history sininga kuivale. 244
Love history teacher wako. Hoko kumbusa vakudala. Chija chikondisha kudala. Love history teacher wako. Hoko kumbusa vakudala. Chija chikondisha kudala. Wako. Hoko kumbusa vakudala. Chija chikondisha kudala. Love history teacher wako. Wako. Remember those days when I tend to kalambe. Upon the mbuwa my wani uza atika sambe. Neo nenzo tawa konga weo tijite babana. Kati ukumbuka pata tikali bafana. In my crush baby, you must do it. My cross, baby, I'm your lecturer. So nipe mpako, mutima wako, nanzelu zako. Love history teacher wako. Hoko kumbusa vakudala. Chija chikondisha kudala. Love history teacher wako. Hoko kumbusa vakudala. Chija chikondisha kudala. Wako. Hoko kumbusa vakudala. Chija chikondisha kudala. Love history teacher wako.
Exclusive from Zama to
Home, baby. Bibi the DJ.